Uspikir abantwana netupisi sekuphelele ngicela ukuba bemihle. Heba sidlala uMonday yas noma yena uhaphi nje sithi cherry sabo. Heba sithi sithoko noko. Heba sidlulele inhlupheko. Heba sibaba nkulunkulu ngicela unginike utshwala namavenza nsengicela ukuba bemihle. Heba sijaga rumbo uspikir abantwana netupisi sekuphelele ngicela ukuba bemihle. Heba sidlala uMonday yas noma yena uhaphi nje sithi cherry sabo.
Follow me on my headphones, I'll follow you.